Amulonye nego, amulonye nego, amulonye onye na-esi gị ngọ, gbanye m onye na-esi gị ngọ, gbanye m onye na-esi gị ngọ n'ọfịala ruo. Alụsị yo bye bye yo, alụsị yo bye bye yo, alụsị yo bye bye yo. Jizọs achịwago, Jizọs na chi, Jizọs na chi, Jizọs na chi. Mọda, Jizọs na chi, Jizọs na chi, Jizọs na chi. Ụmụ ụwa, He's our Savior, He's our Savior, He's our Savior. Obodo na arọ nwa ntaja gago gbani. Mọda, gbani n'ụlọ pẹlugu. Bani chukwu na-emeze otu egwu onye ndị orobu Jizọs gori mili atụ nnu ụdala ọma na adala ogbenye niile n'ụwa niile ije ụdala ọma na adala ogbenye niile n'elu ụwa niile chukwu 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 iwe ije nu iwe ije ụwa ewe ije nu Jizọs na chi mukenele ihe chief tuo chukwu ma mmetụ mkpụrụ obi na patete oya ka m onyinye chukwu na ya na nwanne ya nyeni mkpụrụ obi na patete ndị apatete ive mene mkpụrụ obi na mkpụrụ onye na-ego dike chi nyiri eze nwa chi na-emeli na nanụ ndọ mkpụrụ obi ndị igbo na abuja mkpụlọbiyo ndị ide mmiri yo mkpụlọbiyo ndị apatete mmadụ esinye ngọ ọda onye na onye na-esi gị ngọ mkpụlọbi gwa m onye na-esi gị ngọ gwa n'im onye na-esi gị ngọ n'ọbịala arụ evansi yo nwa mmetụo evansi yo nwa mmetụo evansi yo nwa mmetụo mmadụ esinye ngọ ọda onyinye chukwu nyela ba onyinye chukwu nyela ba onyinye chukwu nyela ba onye eze obodo gbelugo obodo gbelugo obodo gbelugo obodo gbelugo obodo gbelugo obodo gbelugo na Jizọs na chi Jizọs na chi Jizọs na chi ụmụ ụwa alụsị yo bye bye yo alụsị yo bye bye yo alụsị yo bye bye yo Jizọs achịwago ọda high chief Dr. Evans Nwametu amụlụ onye na-ego na patete ose gị bụ lebiri ikene ndị ọhịa na ụmụ nwanne ya eyo ọwa ụwa ka anyị na-eme ụmụ ụwa ive mene chief ifeanyị metu eze ife adigo ndị igbo na patete ife adigo n'ọwa ụwa ka anyị na-eme osi anyị buli gba jeba n'ọba n'ide mmiri ka ije kelele ihe chief obi nna ihe ewu ọkpọle ọkpọle ya nke ọkpata ozu ọra n'ọba oyi n'ugbogbo ijebe ego ma abuja o ijebe ego ma abuja o ijebe ego ma abuja o na nke ọkpọle obi kuba na ọ na-ekene gị obi kuba na ọ na-ekene gị obi kuba na ọ na-ekene gị mmadụ esinye ngọ haba kubana onye na onye na-esi gị ngọ gbanye ụmụ onye na-esi gị ngọ ọkpata ozu uwe ndị ọba n'ime mmadụ esinye ngọ haba onyinye chukwu nyele ndị ọba n'ide mmiri tụ onye ọkpata ozu ọra tụ onye ọkpata ozu ọra mmadụ esinye ngọ haba nwoke na-ekwuola ihe chief priest kubana chief priest anụgide ehi na-asa eke kubana ọkpọle ya nke nwanne m onye ọba n'ide mmiri ara alatago ive mene chief uche nna metu na patete dike chi mụrụ na mma mekwarọ nwa ntete n'ọba ụwa ka anyị na-eme ụmụ mukenele ihe chief arinze mezuo ụbi igwelu ugo na patete obi 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 gwelu ugo na patete udogbu edo n'ibi na gongo brazzaville mukenele ihe chief chukwu dị nwa ọnụ ọha orimiri ndị igbo na-eke eke dị n'enugwu steeti tuenihe modeli burundi chenji ọka ebubelichukwu uzo na bia meguo
ewo na bia meguo
ewo amulo nye nego madesi nego
oda
onyinye chukwu nya laba onyinye chukwu nya laba
onyinye chukwu nya laba nyeze
oda mugeleli echifu obi 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 ora obi wulu nozu ugwa magbala ozu furu nine dogo dogo jevi city yeji ga buaji abuaji afonu yeji kuki abuaji abu dogo ugwa ma ni gwena ronwa ndeji je muna je tegaka
obi 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 onye chichi ka
oda mugeleli yeji South Africa na mmanu na ebe odogu na abatete eze kwesili na ba onye eze omumu ka na mu eze ana azore eze azo goli goli demu onye teja bobu wa mu wasa orimili ka mma abunegu delu de ọgba uwa ka anyị na-eme ụmụ uwa alusi yo bye bye yo
alusi yo bye bye yo alusi yo bye bye yo Jesus na chivago
Jesus na chi Jesus na chi Jesus na chi
Jesus na chi Jesus na chi Jesus na chi yo
He's our savior
He's our savior
He's our savior
Ubu daro nwante gaga gobeni
Haba wani monye nesi chukungo
Wani monye nesi chukungo
Wani monye nesi chukungo
Ovya laro
Haba Yive mene chifu na nailo Omaliko na patete Oyili minister na patete Udobo imu Ikina dili chifu ikechi onuzulike Mweje kwego ndibo nuka Mweje kwego Enyi na mute enyi mbada na muta mbada Mweji ebu ego Onya polo melora ne meto kodo mma Mma nunga Edo na njibya liki meye libeji Mweji ebu ego Batebe nine nada yaka yaka Onye ze Iwa mulo nye nego
Iwa mulo nye nego
Iwa mulo nye nego
Madesi nyengo
Onyinye chukwu nya laba onyinye chukwu nya laba
onyinye chukwu nya laba onyeze
oda ive mene onore uluchi manyesu ufuja neme ofulodu nipere na bia site president ndi aba konete ekene udogwezo mwoko na mangu kene pelike onyeze yena ronwa ntede mangu mboli na ufo onye bili Ayo go 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 de we lu go Mugeleli e high chief doctor Uche no duche Igenga dunu kovia Woku ne nife ni vite dunu President Great Ife dema Club of Nigeria Ekene Igenga Genali ni mu chief non so mo keke Uda buenyi Uda buenyi Uda buenyi no sofo Ede mwa jine meli Anu ki ide ina se kenso Odogu President Isiobi ndibu foundation Odogu oh Amulo nye nego si anyi kene Ndo kene Tue nye amulo nye nego
Tue nye amulo nye nego Tue nye amulo nye nego Madesi nyengo
Wapu dobi yekwe me chifu doktor Evansi mwa metu Amulo nye nego, onyinye chifu nye la batete Ugo chifu tukele nana Obu tobi ye kweme Nonya bu vice president kreti fede ma Friends Club of Nigeria President Mivano Maritimes Nigeria Limited mokoma Onyinye global company Nigeria Limited Amulo nye nego, wote bonye ndeje na munefe Wasi mukeneli ye chifu kenete obalemu Milinezo lora na nando bonyu Boko killing San Wokem, Prison Paradise Hotel, getting in the Monoka. You go, this is the chief doctor, Rocky Woodenka. When you get to put the Lupo Dunu Kofia, Haba, Rocky Woodenka,
Rocky Woodenka, Rocky Woodenka, Madison and go.
Oda, when you get to put the Lupo Dunu Kofia.
Lucky young Udenka, lucky young Udenka, Madesinyanko.
Unyadi budi lucky Udenka, no bujifu doctor. Chukwe meke Udenka, ndibu nubodu nukofia. Twenye lucky gadis, properties, limited. Nanlodu ego nubodu nukofia. Loku aluminium nubiki limited. Udenka Luxury Homes, unyinyechi kunye lupotu nukovia. Mwachine meli, mwachine meli, mwachine meli, mwanemu. Lucky young Udenka,
lucky young Udenka, lucky young Udenka, madesi nyengo.
Nibono kaka munechezi, kanja kenechi fuchibi mwoku. Uzumbu mena nibo. Nelindibo na nibo Blessed CJ Oil and Gas Limited Mbume Global Ventures Uzumbume nibo Dalu wane muno gadeleke mamu Uye chichi Haba Obode kweluga
Obode kweluga Obode kweluga
Energy for sita bazwa million mandibo na lalo eze mili bia tulumu million de million north and south million mana jamaica eze ndibo na mango gala jamili warobu give president iron show properties yesterday they develop a million man milizo Menendoka pata pata Oke chuku noloka Lode zi mwandi kuni swafia Yezi yoko na south Oke mwundi kuna London President Easy Bay Oteza nsutu na leki Odi nebra ya mandaso ya Roundabout na leki Eba ye welindu Oke chuku mwanoloka Udogu Haba Wani mwanyane si chuku mga
Wanyeno nyane si chuku Bani monye ni si chifu na vyala nuwo
Yive mene ni kolu male wafo yeze go ndi boni swafya Keko, West African Limited Yebo ni bulaki, dogu manguneli
ogala nyamaka, ogala nyamaka onyeze ubya mbongo, ubya majoka onyeze
Kedizi na funwe chetana ugeju Ugo chuku mwanoloka Nanya tolo kechuku Mwane tolo mwane nenu Wameko ile unkodana Ije Kenali mchifu Francisi wandi nobi Iku kwa mandi bonine Wane jizos onyama Obode kweluga,
obode kweluga, obode kweluga.
Obode kweluga,
obode kweluga, obode kweluga.
Na Jesus, na Jesus, na Jesus, na Jomo. Ive mene chifu tango do budibe. Amalume wane nusi. Amalume wano yakam. Obele wane bagumbo. Odo gwendi kumusi. Uzi kisi eje. Warabuya wepo light. Anchorage, Hotels and Suits, President, Dragon Fitness Club, of Nigeria, Nekande, Udobu, Udobu, Member President, Amalume Mwane, Kene, Kene, Iwo, Idenu,
Iwo, Iduwa,
Iwo,
Idenu, Ubasinachi,
Ije, Ive Mene Chifu Victor, tonga liba aku gawa wa oda aku gawa wa ni bona wo ide mili aku waro butu dike mulo dogu aku gawa wa onyo cha bialu wa nochi na wo aku go na wo ide mili aku go na wo ide mili aku go na wo ide mili madesi nengo oda Ogalanya maka
I'll see you bye bye yo. Jesus, Unachi, He's our Savior.
Ozo,
Igiligi,
Best Eastern Bridge, Petroleum. Yego manuana kuraku igiligi nezio wele. Wanyo chadi alo wanuji oyaka. Kede mwaku denobona, denebona na no badalu kasi divin ufondu. Oyaka mundo bina Brazil. Onyungu. Mba Dynamic FC, kede nobodo South Africa, igiligi. Igiligi,
Oyi yon di bono gidi, madesi nyengo.
Oda, oyi lo dogu
onyeze.
Ogalanya maka
onyeze.
Warabu yamwe, Easy White Ventures, Cosmetics. Easy White yanyine tete. Oju dene tete o, emo goni ruolo, goni ugu. Warabu kimwe. BIS Quality Paris Cosmetics Limited Okem Mangone Gade Company Bulu Company Get your man ding well even they know Mangandamu Oku di welu don Welu ben nu ben nu Iku du kwa le chuku ne meze Wobode kwelu go
Oda I'll see you bye bye yo. Jesus achivago.
Woyi le minister lo gidi, orobu ginwe udayin netete. BIS quality gojik, white light lighting. Pimpu soku BIS ingina luya. Quality Paris gojik ingina udogun. Orobu ginwe a baby white half gas. oyiri yo nekenenge
oyiri yo nekenenge
oyiri yo nekenenge madesi nengo warobugi mwepude na manu anyine tenaru mwoke na waya desi enye mbosi nina bule vride yongu ni wano udena nchaki usevu mgodo kanyine yuzi oyiri no gibi bensi ni mwamaduka kede magodogu mwalu kwatu no gibi hirogodu oteza suku oyimu mwalu kwatu no gibi doyu iwo ijenu o
ewo ijuwa
yewo ijenu obasi nachi
oda
wosia yibu leke neke nengunyi yoma precious uchi mwe maduka BIS quality law oyili minister oyili no gibi ojije kunage muna Obode kweluga,
obode kweluga,
obode kweluga,
obode kweluga,
obode kweluga,
obode kweluga.
Alusiyo bye bye yo,
alusiyo bye bye yo,
alusiyo bye bye yo. Jesus nachi vago bene, Jesus nachi, Jesus nachi,
Jesus nachi.
Oda,
Jesus nachi, Jesus nachi,
Jesus nachi.
Oh,
is our Savior.
Is our Savior,
who do not know one thing that God will win
you.
One in two names, Ogalaya Maka,
Ogalaya Maka,
Ogalaya Maka,
Moa.
You forgot you one name, as I knew what to lean in. Yes, I knew what to lean in, Ichida. Sanity Distillery's Company, Nigerian Limited, but to lean in. Warobugi mwe manya bolo tori tibitas Obadu lenyi nchida na mangwa bia kubweni White energy, warobugi na luyalu Eza ni obadu lenyi onichida ngokemu 301 bita gola bitas Alcoholic drink ingi na lu Weke mangwa niwe ndigo Okwagi lulu precious spirit manya ndio chana Ochinango iwo ijenu
oda
iwo ijuwa
iwo ijenu
obasi nachi
ogalanya maka
ogalanya maka
umuwa
utiegwonye tete yebulu mi bambu nachi mu kanabazia nteja fogedi zichifu chine duwaru uwe wane mu obutobie na vamegu
obutobie na vamegu
Obutobio na vyamegu madesi nyengo Injini yodogu,
injini yodogu,
injini yodogu anyengeje Miabu mwanemu, obutobie na bok G-Light Group of Company, Nigerian Limited, Negade Mangunapu, onyengeja bok Munagipu mwane, govopalu weli Bamuke yeme wake metu wama Chiamani, endi yunteje na Lagos ugondu na po Obutobie neke nengi
Obutobie neke nengi
Obutobie neke nengi Madesi nyengo
Oda
Ogalanya maka Ogalanya maka
Ogalanya maka
umuwa Mwane tonu mwane denuwa Iwe shiri nolo Nyaburo madine tugo na chine meze Utiye kwenye teje nopwa na lusi oli nofo mbwe mbu Tata Yazava goze na lusi jizosu ni rolo Delu 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 Ibuwe ili Upya mbulo konye gara Yedo neke lolweke Obwa nje na wanu utu utu mdioma Obode kweluga
Obode kweluga
Obode kweluga
Obode kweluga
Obode kweluga
Obode kweluga
Alusiyo bye bye yo
Alusiyo bye bye yo
Alusiyo bye bye yo
Jesus wachivago
Iwe mene chifu Sa iwe yichubu ikejaku Iku kuoma kusinachi Akusinachi ndipo na kokwa Iku kuoma mohimu Akusinachi ndipo na kokwa Yeni Yeni na mute ni mbadara muta mbada Wezi sidi ni huu Na madu ande kuru weni yenike akudogu Warobu Gifu, Mega Maritime Services, Nigeria Limited. President Umuaza Agan, United People's Assembly, Nkedina Lagos, Onyama, Iwelugo, Ogalanya Maka, Umowa. Ogalanya Maka, Umowa. Ide no mwa wolo noka, High Chief Doctor, Azubi Gogostin Ewozo, Foresight Group of Company, Nekade, Meyo Nogu, Vice President, Diamond Fitness Club, Kedemaka Presido, Yes, Uzundi Bonojo, Ugulu Baby, Very Linde, Wanemu, Oba Waga, Nineme,
I'm alone, you're not gone. Bologna nego ma desi nengo
Che dice l'Egi Alla yo pa yo suo non po O me ce lo un po si O yo po da le che ne o Alla yo non po o yo mi si lo un po si Udogun, udogun Ikenga o ni si eke
Ikenga o ni si eke
Ikenga o ni si eke
O yo po da lo nye chichi kabo
Booking woman city global Nigerian limited Golden Instigate Hotel Namu what of Nina when you are the season walk on man 2 years old Missy Lufu Missy Lufu Missy Lufu Missy Lufu
Missy Lufu Missy Lufu
Missy Lufu
Missy Lufu Missy Lufu
Missy Lufu
Missy
President General, Igbo speaking community. Nime bodo Lagos State ni kade anya. Anya ejiga buzo.
Anya ndi basilike.
Anya ndi basilike.
Onyezi ni foto kuneli.
Wale chukune meze. Wadrobu gibu vice president. Committee of Father School of International. Branch chairman, People's School of Nigeria, Lagos branch, Udoyachi on Udoyachi Wani Ogang. Ewa Ijenu,
Ewa Ijuwa,
Ewa
Ijenu, Basinachi.
Even Menechi Fike Chukwu Woke Dikoti Winyinyani Gwalose Ogang. Ichiya Konye Wete Linkembu Nezi Nivitagwata, Nukwakum, Nukwakundi. I kill of it, investment in Nigeria Limited. Dogo Onye Chichi, Dogo Neke Nengi Aba,
Dogo Neke Nengi Mango,
Dogo Neke Nengi Neze
Pusiki EBC.
Ogalanya Maka, Ogalanya Maka, Ogalanya Maka Onyeze. Nukwa Kundibu, Yezo Tibu Inyi Yamangu Napo, Yezi Oko Nachi, Yezi Oko Ndibu Nachi. Nelly mo madam gudu loko wa yo chan love it Woke dike Adasi yoko dachi wenche vezi ni vitada Gemu si mbaraka wa ye de kambara kosisi Eba no vale wa yo bulu biya Adamo ne ya de kiki where you go Iwo na bia me kuo
Iwo na bia me kuo
Iwo na bia me kuo Aro wante de onye chichi kibo Ive meno imu abalu siyange negulu mwa Abala kabala, abala bulu wevi ndi mwonezi nifike Okala kmada okala mwona mwangwe kene upene udoku Alo se bye bye yo,
alo se bye bye yo Alo se bye bye yo, Jesus wa chivango
Neni se njosu, abala bulu wevi na kwata Abala kabala, abala kabala Yezi boy imu nega de kukulu Yive meneze ndibo na japano imu Izi royal highness Kirisi yomu mewezuwe udoku
Konye chichi kopu
Ala inazongwa
Ala inazongwa
Ala inazongwa madesi nyengo Oda
Ogalanya maka, ogalanya maka, ogalanya maka onyeze Ubya majoka, ubya mbongo, ubya majoka onyeze
Oda, say ikulu, tingye zizi na mwani
chukune meze
Kede ni ikenda, chifi ikendo mbele obatu lenyu Transforma kuata ni bina sautu wenyu, obatu lenyu Agumandi wonine, onyocha, papejima, papejima na mangwe kenego onyeze bade konyato Kado no sisi ego pule puna be umu Obele mwa chine meze Mbade konyato woyaka Mbada oburo konyera nede Ivo nyene menede nenu wanem Mbade konyato ive mene no yimu Chifu do chupu mwesis Akuye mwate kunana kumbangunapu Akuye neke nengiyo
Akuye nana kolo Akuye nana kolo madesi nyengo
Obuna kuye bata ive di chekadi
Ive di chekadi
lele nolo Oda Bezi nolo Singe sinemu Kwanu chuku nemeze Yeke kwena siru umwe nunenu Akuye Nobu madebu na vya sulazu Madebu na vya sulazu Akuye Akuye neke nengiyo
Akuye nana kolo Akuye nana kolo madesi nyengo
Oda
Ogala nyama kan nyeze
Obode gwelu gong
Obode gwelu gong Obode gwelu gong
Alusiyo bye bye yo
Alusiyo bye bye yo
Alusiyo bye bye yo Jesus achivago Jesus unachi
yo
Jesus unachi
yo
He's our savior
Obodaro mateja
Gago weni Oda Bunda gudem Obani chupu ne memma Oda Oda Obodo namang Obani osingesi kwenemang Oda